Studio Tamani, Alhaji Malifu. Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gani kante to bugi jande ka fandu hala Mamadou Samassiko jom nyali sakrabe hedibe. To yorosto e bangara rafinde na gumbien haddi sukabe hobbe hinade jandeji mabbe to motti tonno lecciude l'école ngaji mbien tembre didi uddadi nay uritama. Gouvernement Mali yeldi tongande de sakti yaltinde Human Rights Watch mbé do mbén hakkiji to monté en lé communiqué ministère hakkuminido gulidal hakkunde léde politi wiide e mbén talkurdu faminaki ko dum sabi surbabe ngouti mbén hakkude disare dina kadle godde e mbégato famuli journal méden dingon sembe kabaruji amen hande kikide talatare jiddi novembre 2023 bismillah sakrabe tudi l'école djegom ngoni uddadi ben to yoro softon hakunde go e 23 octobre djabidundu alhali mo haddi ko buri unyaaji djoyon sukabe hinnade jandeji mabbe le lamu moti le ben hakke tema didi jangnirde uddadi nay uditama e wi ardibe jandeji be hawa berti wonko hebane ke defa tan Ousmane Niall Boule
altinere chapantati ego o lewru octobre yabbeno himbe jom en kaborde wonnobe do mutongaji jottigi le ciuri l'école ngaji didi jande le leere le gendi bura kanye second cycle goto tagal ko be kaltidi e musse lembe be ndukki yamirore e ciuri l'école udde tukabe l'école be koti ciudi base fu hewtaake dum ben woni ko nana udde ton be himbe jogi be kaborde teddude an jeydu le gelle kulam masala koloni e sugujan le enu kuje be darti ciuri l'école di udde on wattu fu din nana laaji goti ko kollectivité kap yoro so holti wide uddugol di juudi lekol ana kada ko buri sugabe lekol ujinaaje njoyon e tembe njoyon hebude jangude hitande kande mecintinde wide di juudi lekol uddanoma le hitande 2019 ka imadaraji himbe de nokuje ngadi faadi udute le hitande 2021 tagadun de e region moti le juudi lekol ko buri temedere e chapan e joyi e jene uddanodi nay kebam uditede won ko academy ko holti wide e bi imadaraji ana gonde wadede jala juudi lekol goddi ana udite e bi UNICEF tagal hippongoji di gube njogi de kaborde de ngala e wilam ngata ko sabe mbina o tidal goddo yo sabe rafi musel en le gelle yogaje
to academy banyangara mbenna alhali jangnidde udadi di yuna fahan yu fahande sugulan dono do e medle temede jeddi tapane jogom e joy jangnidde ngonde le lam banyangara den temede di tapande jetti e jogom ngoni di jandeji ngonne mudun di do watuji di rafunde nag won ko hulta lati do tidal le nokku amadou goro yu goto mbenne e gollobe academy kumni do kabaru e muji keddana ko haldi e do gabar di do ecole ngaji udadi e do fastango Ousmane Niall Boule
Cap du Banyangara
ana jogi ciudi l'école teme didi e jetti le di ciudi l'école chapande jeego e jetti e majji jande ngala le muben le lamu bankas ciudi l'école teme didi chapande nay ngodi teme der e sappo joy majji ko uddi cap kinje ciudi l'école teme der e nay ngodi jeego e majji yo uddi di non cap sanga tidal wala di ciudi l'école teme der e go ngodu di di fu jande ana wodi le majji cap sokora ciudi l'école teme der e sappo didi ngodi le teme der e sappo didi chapande jeena e jeddi yo uddude non dun ana wembini min sanne fu ana kan wadde imma daraaji yalla suka ben keba ja ecole jangude
alikole
mutare golle ben ecole privé ngaji malli na jukiti ndeno wi horejo ay pam van jodo hala fu fudda ka hakude lam ko be kanyidon kambe e kambe ben ngadbe mutare Abdul Kassim Touré holti wiide soni wala ko dawra do e aljumaare de nyanno mutare de junirte balde tati goddi ndenno kedana ko hanni ital ak bilade fustango sitasidibe
Fatima wondo menega ministère humni kabar jande mali me jodaki me kaldi mede domi hala hungo mebbe fa handen ngame hebedo tofon sa woni kulle jogaji imi mini kalndebe bamde kenye wartanda handen le akadem fugo le leedi mali ne murtere golle matama de ciu lekkoli darne hoore modun le temdere majji fu ciabane jene e joy wat ne murtere golle le de balde didi me waram me korta kasin me wada batu goto me waram holinira hakileji hono dabir handi fiede sabi do ngennen aswerin sappo jetti jamde soni huna fu biltaki ngennen aswere bete modun me wadan batu mawdo goddo me holite kasse me yaha murtere golle balde tati
sacramento to haklay mo dukko wari mo banga be am facebook e twitter rafnde na won heddi fa hande les sale wuddu leedi ndi den nako famdi fufu imadraji ben di ngadi imadraji didi ben wududu bomboje to kidalto beta ko den no dum hulta ben seda fuji en wattu goto mobel mo ben doko be kabaruji gawna wona mudun ben hipugol wadam do dum goldo ben gel do mobel laske sawab ne do goto heddi ken idon majji anda ko do woni den no le den sahal leedi ndi fa hande ben telaji me gube kapto gondi wadi telaji nokko sita sidibe won ko hebe ne kay fosta ngo kanko yarmo ko
hande mbete kap norde lanaji felile genikidal dungu holliti yogabe ne fellane wadi nukuje didi le genikidal gafa watti joni mangal pade leedi malli gomdena o kabar tofon le on watti goto mobel goten nabangil journaliste le genigawo kaynde fellama to yimbe lonbe hite lo lawol ngo neddo goto may hen didon majji le be sedi yogabe le wuddu leedi le geninodirteni jondori kay etenugo kilometraji noga joy kaynde ana udda to yimbe lonbe hite geddi le region jabbenu dungu holliti yogabe jamaara ko joddi onnuko holliti hannen golleji man ko hefu arken sabe dun wala foto be wayaade kasin sulani be heddole ciudi le battagol tenengu cercle masna kubeji ko hefa handen ana nanga to yimbe lonbe hite ben hono misal geni nodirten payaga tene fiya tuara monpe bugu ka e tangana
siuto woni ana duonno ben urtel sabe mayde anmata radio goto le hipugol ben hakundi gawo e ansongo ministre humine guldal hakunde leede holiti metti mudun do tongande de yeltini yumar wat swatch da ablay job holiti wide ko tonga ben hen famina ki fi denno kanko ministre o holiti wide ko denno ben denno mo mim city e ko ndedo gulire hakkeji tomonte en fonda larmi mali ben gubbe kaptoje de yotor meden hertande dossier hande ana yowdu kawaru disare ndenno ko dum sabbi ben wakkat jun o surbabe ana hinni ben robu ngaji kanye zipu ngaji pantalon ngaji dina disare fina tawa ndenno kambe kumdi be fina tawa jibe holti wide dum do yo sabbi wallitingul hakilaji yimbe dido wottuji di ndenno elen be dor famu keddan ko esra jara hejabe amen yogabe heban ene do fostango sitati be Ousmane Nyalibouli
Je porte pantalon sabi dum buri ya finde ka sini ne habita do mare awa wadde no jidda fu min kay ngommi pantalon burum ornade ni mi do golle golleji ciudi dum buri ya finde ka wana hono ta do mare ni bama ko ngommi mi ta do mare burum habude sabi ana moddi buri dum moddude e rewbe ta do mare burum holsininde dina pantalon ngaji
hono ne nanirdo ana kale joni bibbe rewbe ko heewi ana yidi wottude pantalon hannen e zip ngaji dinande taadade lewi kanko maymuna camera jodi lolle genni segu ko holliti wiccagan sutura ko woni e taadagol taadmaare ana faccintina hunde mawne de kabaruji fina tawa
ta fe sutura e mus
taadmaare yo hunde moinde debbo dun teddengal rewbe non seni debbo hurtake ayyan wiyete sala wattude pantalon ngaji illa joomon ana fandi ayyan ana hollite an ekitine do habude taadmaare ko mbiyammi bibbe rewbe boddo e pantalon ngaji kanye mini jip ngaji sala ngal dun joni min wana kambe pelami
amma saw nondo
o haccile goto ngo hollita to kanko noddete do shakki kante goto andon kabar fina tawa jodi do le genne yanfoyila ko holliti wi nafa taadmaare ana mawni sanne do debbo
le pain
taadmaare manda mun ana moddi ana hollita teddengal debbo won duubi ana jotto wiete joomun fuddi mawnde watte e dewgal seedi do wodi no taadmaare habirte taadmaare bangi non habirte kaydum seedi dum wadirte joni ni seni taadmaare isirama do buri moddude demun taadmaare de huntata kullaw
difficilement
gaddo e tawede fu boddo jogaji antone ko naari bangal taadade wodere yimbe jogabe holliti wi won taadman habirte ko natto sabe hewtunde jommu torraji shakki kante goto andur kabar fina tawa jodilor genni yan foyla
bon natta
ni debbo habiri taadmaare mudum jungo nyaamu wana ko moddi ana way latade sababu na jom sud mu arande yawta na bimu arande jo taadmaare habiri taake do sabi bebe deedi mu ben mawni sini habiri taadmaare ma do ana yaa huntade farati won do mudum bangande naago
protection mena
tagal mudum o gorko andur kabar fina tawa on tewtira sara ben tinno ekinda berobe honen taadmaare habirte lewi makko ciagan ko taadmaare hunet fina tawa meden dun naato sabedu reena debbo
bangal figul bolo mbiyan ko kawrtal tatobal ligue des champions robe na jukiti to code vertor yelande bero do bero fam do jogal ay simande gondo tourne le cilodo do mudun jukiti di kadanna ko hebani Ousmane Malibouli do fostango kanko hermako
La esmande fa joni lonki hebude kawley Ligue des Champions féminine ballon rewbe mali ben donki hawde Huracan FC équipe Guinée équatoriale do hawrgol mudon arande le nde yambere kany jati ade wattude bi do e penalty wattude pide de njottino silimaji chapande jeegun e joyi asmande ko yaawi kanyunde hebi wattude bi Fatoumata Diarra wadi don wattude pide de njottino chapande jeddi e jeddi kanko jati holita wede buri fide le e pide tagal ko kambe do be ngatti bi don be mali be ngadi e bodde mu ben yalla ne keba kaw ka kebay dun lato li on wattu goto de pide de jotti silimaaji chapande jetti e tati gardien de but equipe Mali o Fatoumata Karanto kanyu ribama hokka carton rouge tiagal ko wadi ko walda e sariya do tewto wattude bingaaji mo Huracan fadde de pide wadde den le groupe BO ambem darkoa gana kanyu hawino AS Far Maroc jogino o coupe ben kebi bingaaji didi ben goto le nyaloma dido bo rewbe fewbe bolom Mali be garam memondira e ambem darkoa gana dum wadan alkami sar jene lewru novembre ndu
sagrabe do katene kabar jom hande mission tambab ben yottaade ben yottore su tamni do be bangal jamu 3321 madun jehado application su tamni bangal play store rosel yottore meden magazine yottore meden magazine hande yu kabar rewbe ni yowi do ben tilaji rewbe ngadobe jagu jogi sabi tatugol kurangol timata den no kanko fatuma ko jo hejaba men yogabe wonko hebane ke fostango min sita sidibe UN kiri jam gongo do sikaso min battike roobe guliroobe kuran ben goytike ta def ele hajuji mabbe sabi tacugul kurangul
mani kuran fanati garan
sabi tacu o kuran melonki jadi wadde cogu sabi kilanku heewi jabbu tan yidi min cotto cobban ganyo man handen wala funo cobban ubiri sabi tacu kuran no tambina amen sammi le bal jabbiden mi muddini jian baccude fa heewi mi wadi le firgo daw sabi tacu kuran do fudu boni watti joni sikkar anatiidi baccude do anatiidi son dabri fiaga wala funo ngasiri sammi wana panu ngaji Qur'an ataja sanne wala fuma wa golle hannen tagal Qur'an mede tewdra lam tinno fi adabri fona do honcirto
aya tangara na jogi machine ngaji unoji tati to sebugo le lamu segu sabe tati gol Qur'an kebal mako butige sanne kanku ne goddum fuf o wala
aya rubina
sanne men ngel man goto men cotta be longe be fetteme di joyi mas ngay tasme jogi nga hono fu bidata me anda fuk me han wadde kasin me wana kalsi so de groupe électrogène sa watti antone fe bur goto me wawa cotta nyol man men me rewbe defo beno wala bodde fu tagon ko tampini amen sanne
woni kono mi kan sanne do
non dun no holitiri jenaba goita kanko mo le cooperative kuto nyogon tala mbaydi to be bibbe jallo to ko nasu le cercle kuchala sato ronka jati ni dudde komon ngaji di on darda to kuchala to
do ko komani bam
men men hani mudunde ko yaa ton ngaji sappo e go gajjam fu kuran tajan to amen ga kuchala samoji du yonterna fu kuran tajan min nonki fe golde handen sa watti tan on kuran joni sa wawa golde huna fa hebata maji amen goto jati tan kuran dai bonunde dum me wa inimo gabbe tawede fo lonki wodde so wala hebi dabri goddo kasin be wala amen sanne sabbe wala groupe électrogène
parce que groupe taw mbulo
roobe bankas no gonno etelaji wakat jono ke beltaniki ko tatchugol kurangol butiki sanneli nuku jamabe
ni ji nanam ciottammi to menanga bankas kurante ata sanne nyolman hanne ana samti jati meda yetta alla sab nyolman e jamman fu me won kurant mamden noge go octobre yare noge did octobre kurante ino watti goto to le nyolman ga nyolman handen torraf me mate kasi meda gollana me muiri fu
am tanga firi ka nyema
kanon roobe roobe kebani ko mabbe dabare wonde yalla kiliya mabbe dambelto yu bangal sodugol battire
fere wara kon
men fi dabri yogaji watti fu so kurantaji me golde masinga amendi ga masinga tupna kaddu leji wawa nyu irede o watti sawi samoji me wawa del er ngaji jiddi me ta kurant me sar tan kurant me torraji kewdi le gollal dan ga sagatra joni me e battire ngaji ka e panoji me de golla sedda sedan watti fu so kurantaji di gollirammi
amba branche battire ka
no tortobe dun mati sanne kuteji ngol tatchugol kura hebe mabbe na met sabe kabata kulentereji buddi wono sedike yogabe mabbe
e puis concernant
me won torraji mawdi sanne sa boson amene ko he mudum wawa mobe kasin di bonna sabe tagon kuran kinan ko he hannen jan buddi tan hasinire mudum heba yara gaso kuran wala wala funa do hebira glace di wawa hebede sabe tagon kuran to menga yoroso menne torra sacu sanne sabe tagon kuran sabe jam buddi wala glace di wala
glace
fadde lam ko be kebana kado ti alla dabare duminde eli nukuji ledindi rebo heba jutiraka munyudi tafu